bakunze b'ikinamico ifumba y'ubukire. Duherukana Manihura yihanangiriza Mukamana ko adakwiriye kugabirwa inka na Mugaga. Ese amaherezo yaje kuba yahe? Mukurikire umukino.
Sinza, ikaro cy'atoro. Ibishimbo rwose ndabona bishimishije.
Eh, patrone ibyo rwose. Biteye amabengeza ku buryo ubushize nkibigeramo. Nahise mbwira kanyine ngo duhamagare gafotoza dokumenti pica tubihagazemo.
Reka bise neza gusa hingiye. Kandi ijuru naryo riradusekera.
Eh, birashishije.
Rwose pe. Kubona mu by'umweru bitatu gusa bifite amababa ane. Nuko rwose byashimye ubutaka.
Nibyo.
Eh, bikanahura n'ibihe byiza.
Eh.
Nubu kandi tubagariye igihe.
Ariko pusi. Urabona ariko ko tutongeye gukora ikosa nk'iry'ubushize. Abakozi twabahaye amabwiriza yo kubagara bahita banasukira rwose nta gutinzamo.
Ibyo nyine. Mujye munareba ko basukira neza. Kuko buriya murabizi icyo ni igikorwa cyiza cyane. Gituma ibishyimbo bihangana n'indwara zifata mu mizi yabyo.
Yego.
Urumva? Maze kandi noneho bigafasha imishingiriro gukomera.
Rwose patro. Buriya turabikurikirana neza neza kandi buri munsi ubudahumbya.
Hanyuma Mukamana rero niwe wagiye gutundisha urubingo rwo gushingirira.
Ahubwo se abakozi yajyanye ntibatuye ubwa mbere bagasubirayo n'ubwa kabiri.
Hari igihe rero umuntu ajya muri byinshi akagira ibyo yibagirwa, nagira ngo mbahe amabwiriza yo gushingirira. Kuko murabizi ko bikorwa ibishyimbo bitarazana urugoyi. Muribuka ko ari ugushinga umuhembezo umwe hagati y'imyo bibiri, ugafata ibishyimbo bine. Kuko murabona ko twateye bibiri bibiri muri buri mwobo.
Ibyo turabyibuka patron.
Muribuka ko kandi ibiti bishingwa bitagomba kurenza metero ebyiri n'igice.
Patron turabyibuka rwose. Turibuka ko ari ugupima intambwe zigera kuri zirindwi n'igice. Siko bimeze?
Niko ikiganza
ariko. Intambwe zirindwi n'igice z'ikiganza. Ntabwo twakwibagirwa ko watubwiye ko ibiti birebire kurenza urwo rugero bituma ibishyimbo byera bitinze.
Ni byiza ubwo mubyibuka rwose.
Ntabwo twakora iryo kosa rero.
Bite se Mukama?
Ni byiza mpavu.
Ni wowe se Mugaga yashinze gutundisha urwo rubingo?
Yego, kubera yuko abandi bari mu ibagara.
Nani se Mukama?
Karame Mabu.
Gahunda yacu uko twayihagaritse.
Ahubwo rero Mabu, ubu rwose nibitseho amakuru ahenze cyane. Ntundebe gutya rwose. Kubise kazi.
Mukama, kubise sengere ka rwaragenye ibiciro.
Aha,
ngaho nyamara. Niba ari amakuru ahenze.
Rwose.
Ngo nyine aragurwa ku giciro cyane.
Umva rero nkubwire rwose ntibiye kwicisha amatsiko. Ndabona yakumaze. Ngirentya mbecakiye Maritine arimo avugana na Rusiya.
Ute nuko?
Maze mbonye ashaka kunjijisha.
Ayiwe.
Naho ntakamenye ko namwumvise namutahuye kare.
Ayiwe.
Ariko rero nyine, ubwo nyine byarangiye nkoresheje amayeri menshi menya nimero za Rusiya bavuganiragaho.
Yego.
Dore nkubwo dore ngizi ngizi rwose nazi ko nari nazanye mvuga ngo n'inkuru ndaziguha.
Mana we.
Irebe nawe.
Ugira ngo aya makuru ntakwiriye ibihembo biremereye.
None. Rega ntakumva ntagize rwose mabuja.
Tekereza ariko. Ukuntu twabuze umwana wacu iriya ngegera ya Kankindi ariyo yamurigishije.
Wahora n'iki wa mubyeyi.
Hanyuma rero Kankindi nawe senzage.
Ndakumva.
Nk'uko twari twabivuganye.
Yego.
Mwembi rwose narabatembereye ndeba ibiraro mwubatse n'uburyo mwateye ubwatsi mbona bishimishije.
Urakoze patron.
Numvise binyuze.
Urakoze kudushimira.
Uretse ko nyine hari utunenge tumwe na tumwe nabonye mugomba gukosora.
Birumvikana ibyo gukosora byo ntibyabura.
Urumva nkawe Kankindi nabonye ikiraro rwose cyubatse neza pe.
Yo, murakoze patron.
Urumva? Kirahikingiye umuyaga, hari urumuri.
Naragerageje.
Amaganga afite aho azajya atembera, hasi hari isima y'igiheri, mbese ni byiza pe.
Yo, murakoze.
Ariko rero hari izindi nyubako rero ugomba kuzubaka.
Yego, izindi nyubako?
Zikenewe rwose.
Nk'iziye se patron.
Ubundi ikiraro kigomba kugira aho bashyira ibyo kurya.
Yego.
Hashobora kuba wenda ari agatanda kubakishije ibiti cyangwa imbaho.
Urumva?
Hashobora kuba se akavure kubatswe mu isima cyangwa se kandi noneho ukamenya ko ugomba no kugira aho zinywera amazi.
Nibyo.
Mu gace k'ingunguru cyangwa se wenda akavure n'ibindi.
byoroshye ariko rwose pe kakanyibyo bintu sinabikubwiye
warabimbwiye ariko nyine numvaga hari ukundi byagenda
kundi gute se kanyine inka zukajya uzigaburira hasi amazi sukayashyirira mu ndobo ikazirwana no gushyiramo umunwa ariko rwose kanyine muze mujye muzamuka mu myumvire rwose
ariko bose njye urabona ko nari nka kankindi
abanye se narabikoze ibyo ngibyo byose warabikoze yego ariko se karya gatanda wubatse ko nabonye gafite ibintu by'ibiti birengaho kandi bisongoye urumva koko bitazakomeretsa inka ariko ugomba kumenya ko ifite umubiri kandi ukwiye kwitabwaho ugasigasirwa mukirinda rwose ibyayikomeretsa cyangwa ngo bibe byapfura moya yayo
icyo kintu nicyo ariko ndagakemura ndagakoraho pe
none se mabo
karani
wowe na kiriya kibondo rusiya cyanyu koko utajya arenga n'akarere yari kugira atyo agafata inzira akagenda nta ncakura yakuriye mu butindi nka maritine yimufashijemo
tekereza ariko mukamushoboka kankinda akajya akatubyarya ngo nta kibazo ukaba wagira ngo yifatanije natwe mukababara
yewe mana ariko nawe ari wowe wese ko umwana wawe wamuvamo keretse utarumvise igiseke
uko biri kose mbonye umutego kankinda guyemo gutunga urutoki rusiya ni ukwiteranya na mugaga
byo rero nta banga ririmo rwose akunda umwana we
aburabize mukama
ndakunda
buriya ibi bintu mbibwiye mugaga ataraha akankindi ntibyaba byiza bigatuma ye yakwisubiraho akayimwima
ibitekerezo ni cyiza ngo aho ugerageza uzarebe
uzi n'ibindi
gerageza urebe rwose
uzi n'ibindi mukama
ndakumva
reka iki kintu ngikoreho bwangu na bwangu
gikoreho rwose
icyo nzi cyo ni uko na mugaga nawe ni umuntu ntiyakumva umuntu ariwe amugambanirira abana ngo abirenge bamuhinga
ikibazo ahubwo ni uko yamaze kuyimwemerera
akaba yigezegereza mukama
mbese kandi
mpamvu ko yamugabiye mu magambo se yananirwa no kuyimunyaga yarayimuhaye mu magambo
ibyo ngibyo biraterwa nawe uko uri bubivuga ariko ugomba kubishyiramo umunyu ukabihubukana mugakazi ni uko burundu kankindi bitari ibyo ubwo nyine nawe urabyumva
yewe kubita ipfubyi wiyibwiriza kuri radiyo
hanyuma rero hari ikindi kintu burya tutavuganye ntabwo ngiye kubagabira inka kugira ngo muzanyiture nubwo ari umuco w'abakurambere bacu ariko rwose mbahaye uburenganzira bwukaho kugira ngo muzanyiture
yego
muzoroza abandi
patoro kuri kwibana
murakoze cyane
kuko ubimana kuko yagiye yitirwa nk'umugisha nk'ubungu bikakongera undi ako kanya rwose icyo gitekerezo ni ingirakamaro ingirakamaro ya burundu buriya ntubona ka gahungu kanjye buriya gakunda inka ku buryo budasanzwe niko nzabanza rwose kugabira ubundi nzabanza nkagabire mbere ya nyina rwose
none se senza nugabira umwana wawe n'umugore wawe ubwo inka abandi zizabageraho zitibaza niko cyangwa we ntabwo ushaka kuba muri gahunda ya gira inka sha ngo woroze n'abandi bose ko ngubu gahunda iriho ari uko umuturage wese agomba korora
akarama sha izi nyama zitetse neza nuko wakase utungana na simukadi yo muri telefone
uburyo nyinshi urebe ko nanirwa kuzihabwa
yewe ningira imana ntizinokoze
reka ye
dore ntiyira ubwo tuguguye mu jisho wayitukuza mike
baziretse
reka bazane ka kamyoza ka kandi gatakora akanyarira jisho
ariko nawe ntuzi gukabya ye
ariko umuti nawubonye tugiye kwiyororera inkoko ngewe na kagina inyama nzazirya nzazirya
ko mvu uzazimarira muri gahunda yawe
kuramina
reka yewe harya ubundi ko utambwiye ngo bigeze hera
sinakubwiye harya ko wamujyana amahugurwa iby'ubuhinzi n'ubworozi yaje kureba inyubako yacu
hanyuma
yarayishimye da ariko yaratubwiye ngo tugomba gushaka izajya bishyushya imishwi yacu
ariko nuko nyine nta muhanuzi wabo ibyo ngibyo ngewe ntabwo nari nabikubwiye se ko kuva ku munsi umwe kugera ku kwezi kumwe yaba imishwi y'inkoko z'inyama cyangwa inkoko zitera amagi igomba gushyushywa ibyo sinabikubwiye
ngo tugomba gushaka imbabura rero ngo cyo kurugwa inanga twabonye amashanyarazi ngo dushatse twakoresha amatara
ubwo nyine muzareba ikizaba kibahendukiye
ariko ubwo ikindi yatubwiye ngo ubushyuhe ntibugomba kuba bwinshi cyane ngo nta n'ubwo bugomba kuba buke cyane
nuko nyine niko bimera
icyashyikeze rero kurushaho naramubajije ntubwo se ubushyuhe buringaniye umuntu yabubwirwa n'iki
akubwira ngo
iki ati imishwi ubwayo irabikumenyesha
ite
ngiye ubushyo yari buke ngimishwe yegera imbabu na ubushyo bwa babwinshi cyane imishwe gahunga imbabu
byababwiye n'ukuri da hanyuma se gisaso byo yabwiye wiki
ibyo byo nta kibazo byabibarizo ry'ibiti byabivyizwa by'umuceri inabira hari hafi nta kibazo
Kanyindi niko kanyindi ariko ko nakubwiye ko ntaka yamugaga ncakanga muri uru rugo warabyumvise cyangwa ntabwo wabyumvise
wowe ukinga amarembo yawe ntizo yanyuremo ikiraro nacyubatse uruhande rumwe nushaka ejo tubyuke dutera imyenzu herere mu rundi ruhande
ye uti ngo tugabane
nyine tugabane
eh sawa reka nemere ko tugabane none ikintu ngusabye yibwira iceceke yari kunzu yoye kunzu kuriza
wapfutse amatwi se cyangwa ukayerekeza ku ruhande itabiriramo
ariko ntimunyumve ngo nimpfuka amatwi amatwi njye kagina mu rugo rwanjye kubera inka ariko nta kibazo ariko ubundi turapfa njye igisubizo ndakifitiye
tujya birakureba
urandeba nyine ubundi se njye wumva ko hari ubufasha ngusabye ubwo kanyinda amaze gusinzira rero reka nkwereke iriya nka yerekanye ishere nyisubize kwa mugaga nawe ubwo yibone ko ntayishaka
turabushura ibyo ugende buhoro tumucakire
we turagufasha sha iyo nkura ivana ukayijyana he
nyivanye iwanjye
uzi yuko ari kagena kagena
niko cyakagena Nazi mazi misi zibura nkozi zitwa sha
turagucakesha urishyura n'izindi zose zabuze
ninde ko babeshye ko ndi igisamo
ivugire
azabaze wenge nditunze uretse no kwiba no gusabiriza sinabisubira umva we nubwo inzara yanyica ngerekagina najya mu buriri nkaryama mwiyumva ntunansuzugure kandi
ariko ubwo uravuga iki kindi kandi fatanwe igihanga shakaje
ubu ariko ubundi ngenda avuga n'ikinama icyo mbabwiye nuko inka njyanye kwa mugaga ibindi murimo mwivugira namanzwe
ariko shakaje ubundi ko numva ufite ivugonye sha wabuze ko duhagarariye ubuyobozi hano
muhagarariye ubuyobozi nyine muhagarariye kagena ibyo birabareba ariko ubundi mwinankiriza sha mureke nigendere ngire n'igihe ngarukira kwiryamira
ibyo kujya kuryama byo ubyibagirwe urarana n'inka ku biro by'umudugudu rwose cyane rwose
njyewe kagina ngo ndarana n'inka ku biro by'umudugudu
cyane rwose
ariko ubwo ntimwanyibeshye ho sha
cyishwa ahubwo tugende
ntazamugaga ko ziba mu biraro iyi nka igeze ahangaha gute
ihageze ite se urabona inka itazi kwigenga urabona inka nyitanye
ariko kwivugonya ryamurenzira uramu
reka se kunyishekuza urashaka kwiruka sha
reka se nyine we nawe wimfata mu mashati sindi gisa we umva twumvikane
kubita sha kujya umwe
reka mureke kumwatira bayikora
magamba bitukishakaje
wari bako niba sobera mwo kahindi sifuni mu butaka bizide
ayiwe inka kankindi yagabiwe na mugaga ko abanyerondo bayitwaye ese mama izagarukira he nimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha
ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje z'ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti www.minagri.gov.rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero 41 27 wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paje yawe ya Facebook Minagri.